Tez.
Tenana tena. Tenana tena. Tenana tena. Tenana tena. Tenana tena.
Tenana
tena. Tenana tena. Ekima nyingi kaka songo wa Kenya. Sishange kivaa jezi ya Yanga yenye jina chama. Naeza nkalala CCM nikamka Chadema. Born win, domana stoki kuforce kingi. Taita kambilinyi kushidwa ni machia nyinyi. Taniambia nini? Na kusema na unalipa nenda kadoto magari. Wote nweza mimi. Washamba nataka pigane ngumi. Sipigane ngumi na wachapa kilugumi na mijengo. Low key tunazo ila tusemi. Na kama uamini njopanda tankuta nimechili na mizengo. Wakuba ruza watoto na tap tap. Chini Converse, juu t-shirt ya keka up. Odi tap, mwinde shalipa M-tap. Mwendo kujaza mafuta na mkulu mamsap. Nagawa fedha kaa mwizi. Chawa na jichekesha kaa chizi. Suti za kima kam kan chimbi. Welcome to Dubai, habibi.
We. Acha puru juu, tumeanza kwenda maju toka unanuka mikuju. We bwana mdogo, manguli wakiongea ebu tuliza gashubu.
Nite El Mucho, Pablo Dasco ba. Zewa minuso mwanza menipa mikoba. Na ukiona sishiki sim, juwa nisha kukataa. Ukileo natukana watu sitembei na vicha. Bas,
ni party after party. Zote zip, white ama blacky. Nimezungukwa na mananasi. Shusha vyupa element bili yende kwa Lukasi.
Niko Mason, ila mola menweka flip. Niko Mwanzon, toka niko la pilibi. Kushoto guru kulia kana la fulu matuti. Isio chip kama special lois lois la jibudi. Again.
Tena na tena. Tena na tena. Tena na tena. Tukwapo kuifanya leo kesho tulianza jana.
One more time, one more time.
Tena na tena.
Wanna hear you say.
Tena na tena.
Yeah.
Tena na tena. Tukwapo kuifanya leo kesho tulianza jana.
GG Rock City. Yeah. Ntez. Let's go, let's get it. I'm out.